Omuntu anatera okufa yewunya essensi era akola bingi okukumya ababaawo yali tatambula ayimuka bibi abadde talyosanga yeeyongesa enva yali tatambula ayimuka bibi abadde talyosanga yeeyongesa enva n'atumya ku baana n'abalabako emulowooza nti yawonye musibulwisha naye ziba zituuka mu munaana ogenda omukwatako nga yasiseewo wamma abasomi munjulire nnyo biseera by'okuwummula engolo zibaawo n'omwaka weguba gumbawumba bintu biba bingi ebikyukakyuka eka yabwewe 1308 ettooke ly'ebbiyo oligula kasanvu kitegeeza n'abiina ebiri mu ggwanga tebibatiisa kubanga yandibattamwegenda abange bino ebiri mu nsi temubifaako abavubyo bakuba emigo amaato bagasaaba bagobeewo emubindi mwakuba mu kolodimuwe naye nze mbagamba ntebibakanga abantu batemanga ente babaka bawambibwa abaana battibwa emisolo okulinnya otitya yaleetebwa oyo tabakanga bwafuta galinnyeera ekyo mbakakasa tuli ku ssaawa mumpayirumanu ziteekako emisolo bannange tebibatiisa oyo akubbira omusajja takuzimbya feesi gwe muddemu nti abayimbi aba bakkuba enkokola abo temubafaako naalimu obulungi amala nannyuka essaawa y'okumaliriza aba akabala nnyo naalimu obulungi amala nayinuka essaawa y'ommala aba akabala yino wano Saddam Hussein nga yakanga nnyo nga buli lusha agezesa emizinga ne tukwata ku ttama ndi enseggwawo kumbe yali ali ku ttamwegenda Bin Laden ye naatuukanga n'omulevu gwe nga gukomeri yalina n'empuku wansi ezitisa kumbe yali ali ku ttamwegenda wano Hitler yatemula abantu kubanga ye yali omutemu asinga naye weekolera ettima erisinga mwattu yali ali ku ttamwegenda Idi Amin Dada twamusomaku babagamba sabatu yaziriisa ne banne wano kibwetereyeyo ky'abantu kumbe yali ali ku ttamwegenda okote ne bino ayiisa tubasoma nnyo be bamu kubaasigala wano mu byafaayo yo n'owekkulu oba yabulirawa n'amakone yatusuzanga ku tebuse weyakyakiranga omutemu ennyo mwattu yali ali ku ttamwegenda be bamusota ne mutuula ku ngo nga baali basibu nnyo naye bakyakira okumanyika mu nsi mwattu baali ku ttamwegenda nammwe abayimbi abampalampa sibatidde eno yandiba ttamwegenda maneja mmusu ojunya abayimbi naye mpaawo n'akulimba kasho naye yakusuubiza okkakooyiye yagera awabula nnya ne yekyusakyusa naye ebyo tobitya ebigambo byabwe kubanga eno yandiba ttamwegenda Kayira yayiiya emmoloka neyagalwa nnyo omutanda yasiima n'agituulamu paapa bwe yajja Kayira era yafuba nnyo alabe ng'amuvuga afune obuyambi ng'ebya Uganda bwe mubitegeera era Kayira yalemesebwa nnyo nsonga kyali kyakujuna ggwanga ne Uganda esomwe nga mu byafaayo naye ebyo byaliwo mwe mubiveeko kubanze kati bwenda batuli ku ttamwegenda abange bino ebiri mu nsi tebibatiisa abatimbi mugume ne Jennifer naye yagenda oyo aloga emirimu gyo bw'aba akutiisa ng'omugamba bw'oti wamma omubanda wa Kabaka ebyo bye bakola tebikutiisa edikezo nywera abakuwalampa balinde muzaawadi David mwana weruweru katandika butandisi abo tebakutiisa nantume munnange gamba sitabbuwa ebyaliwo tebimukanga producer Mickey Kakensa abakusalawa tebakutiisa temubifaako abavubyo bakuba emigo amaato bagasaaba bagobeewo emubindi mwakuba mu kolodimuwe na yenze bagamba tebibakanga abantu batemangete babakaba wambibwa abaana battibwa emisolo kulinnya otite yalete moyo tabakanga amafuta galinnyera ekyo mbakakasa tuli ku ssaawa mobayiro mmano ziteekako emisolo banange tebibatiisa oyakubbira omusajja takuzimbya feesi gwe mudde mundi abayimbi ababakuba enkokola abo temubafaako.
Remember where you got it from. www.djericom.com.